kun radio sagale americati radion sagale america utata qabega jimaatat galgala keessa sala mawalakka jilqabega sasaditti meter bandi digdemi lama digdemi sheni sodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amajal qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo interneetii saatalaayitii naayilsaatii feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata onkoloolessa 16 bara 2020 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 6 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa.
Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaatarraaf qabnu kunoo. Pirezidaantiin Eertiraa daawwannaa hojii gidduu kan Itoophiyaa keessatti gaggeessan biyyoonni lameen toora adda addaan walta'iinsa tolfataniif waltajjii walitti dhufeenyaa akka uumu dubbii himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Diinaa Muftii ibsaniiru. Hariiroon nagaa biyyootii lameen gidduu beekannoon kennamuu fi akka qabu hubachiisanii wal waraansa yeroo dheeraa sana boodas calliinsi yeroo fudhate hariiroon erga waggaa lama as uumame garuu sana jijjiiruu isaa dubbatan. Gamlameeniin sadarkaan nagaa jiru hanga barbaadameen guddannee jedhamus hariiroon hoogganoota lameenii isa gara fuulduraatti ta'uuf bu'uuraa jedhu obbo Diinaa Muftii.
እንግዲህ ፕሬዝዳንቱ እዚህ መጥተው የልማት አካባቢዎችን ሲጎበኙ ነበር ህዳሴ ግድብን ጀመር ኤፖርት በሁለቱ ሀገሮች መካከል ሊኖር የሚችለው
ፕሬዝዳንቲን ኤርትራ ናኖ ሚሶማ ፊ ሂደለጋ በያ ዳውተኒ ቱራን kunis toora kamiin walii wajjin wal ta'uun hojjechuu akka danda'an karaa saaqaa jedhaniiru. Gama kaaniin lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaatti rakkataa turan 1993 Saawudii, Taanzaaniyaaf Jibuutii irraa torbanneen darban sadii keessatti gara biyya ofitti deebi'u ibsaniiru jechuudhaan mallaskaachuu ammaa gabaaseera. Itoophiyaa keessatti weerara hawaannisaa ittisuuf lafa hektaara 1,700 caalaa irratti dawaan biifamu ministeerri qonnaa beeksisee jira. Dawaan biifames humna namaa konkolaataadhaaf xayyaaraan ta'uun ibsameera. Weerara Itoophiyaa keessatti waggaa tokko guutuuf jedhu kan hawaannisaa kanaan biyyattii gama kibbaa akkasumas Oromiyaa kibba bahaa keessa kan ture dhabamsiisuun kan danda'ame ta'uu fi biyyattii kutaa gama bahaa jechuun Amaaraa bahaa, Oromiyaa bahaa, Tigraay kibbaa, Afaar, Somaalee fi bulchiisa Dirreedawaa keessatti hawaannisi badii guddaa geessisee kan jiru ta'uu ministeer de'eetaan kan ministeera qonnaa Dr. Mandafroo Nugusee VOA'f ibsaniiru. Haga guyyaa har'aatti lafti heektaara 1,500 fi 1,500 hawaannisaan manca'uusaa ibsanii weerara kanaaf dursee kan saaxilames bulchiisa naannoo Afaar, Amaaraa fi Oromiyaa ta'uu beeksaniiru. Hawaannisni ituu sochiin jalqabin ganamaan akkasumas galgala dawaa biifuun bu'aa akka qabu ogeessonni ni gorsu. Qindoominaan hojjechuu fi odeeffannoo wal jijjiiruunis kan barbaachisu ta'uu ibsameera jechuudhaan Addis Shakkool gabaasee jira. Dhaabbanni saayinsii fi barnoota sadarkaa olaanaa vaayirasii koroonaattisa barnoota jalqabuuf yaaliin godhan deeggarsi barbaachisu kan kennamuuf ta'u afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummatoota Itoophiyaa obbo Taaggasa Caafoo ibsanii jiru. Hojii ni baruuf barsiisuu karaa nagaa akka gaggeeffamu gochuun kan bara darbee dhaabbatootii barnootaa adda addaa keessatti mudatee ture rakkoon boora'uu nageenyaa akka hin uumamne gochuuf farreen nagaa kan ittiin jedhan carraa akka hin arganne gochuun barbaachisaadha jedhu obbo Taaggasan. Dhaabbatoota barnoota sadarkaa olaanaa banuuf haala nagaa ta'een barnoota itti fufsiisuuf ulaagaa kaa'aman guutuu kan ilaaluu deeme gareen qorattootaa deebi'ee waan fidee dhufe irratti aangawoonni olaanaan bakka argamanitti hawaasaa keessatti mariin gaggeeffamaa jira. Dhaabbatoonni harka caalaan ulaagaa kaa'ame guutuu isaanii ministeera saayinsii fi barnoota sadarkaa olaanaa akka ta'an Dr. Saamu'eel Hurqaatu ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Sudaan keessatti balaa lolaa bishaanii dhaqqabeen namoota gaaga'aman 1,000 hedduuf waan barbaachisu hatattamaan hin dhiyaatu taanaan tasgabbiin siyaasaa raafamaa ta'e ka biyyattii keessaa balaan isa mudachuu mala jechuudhaan federeeshinii fannoo fi baatii diimaa ka sadarkaa addunyaa beeksisee jira. Gabaasa Lisaa Shalaayin kanarratti Jenevaa irraa ergite namoota dhiyeessa.
balallo la bishani haman sudan mudate lammi wambi yetti gara kuma sagal tamami dejira namota dibato covid dama jesu safi matile kuma hedut tilakkawon manamale ambisusa akkasuma sqonnaf jiru sani mancasu satu gabasame kaguyota furi fala sudan ke sada watani debian director rimu michi waldale fanno di mabati di mai diladunya john chapagen balallo la bishani sudan mudate kawagota kurna sadi kesat isabaye amare jedame kun angasane gani ol hamata udubatu.
I visited an area called Algamayer on the outskirts of Khartoum. Homes, infrastructure and crops have been destroyed. The conditions are simply appalling.
Nanno Algamayer jedamu kanan dara magala Khartoum jirun dawadde. Mannen ijarsawanif mit alla farra marti manchaniru. Gababat umatti halli sabaye gaddisisada. Lafti sabaye wada degree centigrade afurtama oli. Gaddisno mtunjiru. Moran utidawanne kufama bishani marfame jira. Boke nanno sanagar malibaye rajaran chapagen. Akkajecha sanit kannamonni bishan kulkulluvi manakulkullayna argatan manabar nota tiri ojirurati. Innimmo alkanalkanni chufama. Kanamales jalkaba wagga kanarrabiyyattin homa wannisan weraramte akkaturtekarubbatan director waldale fanno di mabati di madla dunya iban covid tifidets baye hama dajaru. Gargar summanni motumma biyyatti raayegu baayye guddata usa kan dubbatan ogganan kun baatide dhufan keessa illee dabalu mara jedhani jiru. Gama biraatiin kabara dabre taayitaa qabate motummaan biyyatti sirna siyaasaa sabatinsa qabu fiduufi hokkara siyaasaatti xumura gochuudhaaf carraaqaa jira. Humanna addunyaa gochaa lubbuu baraaruu sudaan kanatti dafeen birmatu taanaan daafoonsaa uummata kuma hedduu dhaqqabu malaa jechuudhaan akeekkachiisan hoogganaan waldaalee fannoo diimaaf baatii diimaa idil addunyaa kun.
Paartii Demokiraatotaa irraa pirezidaantummaaf ka dorgomaa jiran Joe Biden pirezidaant Trump weerara vaayirasii koroonaaf deebiin kennan kan naasuu yookaan rifaatuu ture jechuun kan qeeqa yoo ta'u Trump immoo dhukkuba lubbuu lammiiwwan Ameerikaa 2017 galaafate kanaaf deebiin kenne sirrii ture jechuun falmaniiru. Lameenuu sa'aatii wal fakkaataa irratti tamsaasa sagantaa televiziyoona 2 kan kallattiin darbaa tureen gaazexeessota biraa gaaffii dhiyaateef kamisa kaleessaa galgala deebii kana kennan. Ituu pirezidaant Tiraamp dhukkuba COVID-19 hin qabamne ta'e lameenuu kallattiin wal ilaalaa falmii marsaa lammataa gaggeessuuf sagantaan qabamee ture. Haalli koronaa kun filannoo 7 lafa hafetti namni 18,000 caalu dursee sagalee akka kennu taasisee jira. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed walitti bu'iinsa godinaa Matakkal keessatti uumame ilaalchisee bulchitoota naannolee Benishaangul Gumuziif Amaaraa wajjin mari'achuu isaanii fuula Facebook isaanii irratti beeksisanii jiran. Gama biraatiin waajjirri dhimmoota koominikeeshinii naannoo Benishaangul Gumuz walitti bu'iinsa dabree mul'aturraa kan hafe godinaan Matakkal tasgabbiitti deebi'aa jirti jedhu. Naakor Malkaatuwaan boorraa gabaase.
Ministeerri Muummee Itiyoophiyaa Abiy Ahmed walitti bu'iinsa godina Matakkal keessatti uumame ilaalchisee bulchitoota naannolee Benishaangul Gumuzii fi Amaaraa wajjin mari'achuu isaanii beeksisanii jiru. Muummee ministeera Abiy Ahmed gama toora Facebook isaaniitiin akka ibsanitti qaamolee nageenyaa naannolee lamaanii wajjin ta'uudhaan rakkoo nageenyaa Matakkal keessatti uumame qorachuudhaan godina Matakkalitti nagaa waaraa ta'e deebisuudhaaf kallattiiwwanis ta'aniiru jechuun kan isaan beeksisan. Kun osoo kanaan jiru torbanoota muraasa dura naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti qaamolee mootummaan shiftoota jedhee waamuun humnoota hidhatanii socho'aniin lubbuun lammiilee nagaa darbeera. Haleellaa kana booda haalli godina Matakkal keessatti argamu maal fakkaataa jechuudhaan hoogganaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii naannoo Benishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyanaa gaafanneerraa akkas jedhu. Erga namoota farra nagaa ta'aniin dhabamuun tasgabbii Matakkalitti uumamee hawaasni walii isaa shakkee jira. Nagaa duraanii sanatti deebi'uudhaaf ammoo hojii isa quunnamtii bal'aa hojjetaa turre. Sadarkaa naannoo hanga gandaa gareef gooxiitti gadi buunee akkaataatti hawaasni duudhaa waliin jiraachuu isaa jabeeffatee qaaxxeetti aggaamamu kamuu ofirraa qolachuu isa dandeessu irratti marii taasifnee jirra. Haalli dhabamuu nagaa duraan ture tasgabbaa'ee rakkoowwan darbanii mul'ataniin ala yeroo ammaa kana አኑ ሊመተከል ሁንዱ ገረነጋፍ ተስገቢ ትዴ ቢያጅሩ ጀደን አከለቆብስ ኢትዮጵያ ትብረኩመ ለማፍቁል እሰዲ ባቲፉል ባናደር ቤኬሳ ኢትያናን ሚኒስትረሙ ኢትዮጵያ ኦቦ ደመቀ መኮንን ገረመተከል ትዴ ሙዳን ቃሙሌ ሐዋሳፊ ሆገንቶ ተውላኑና ንቻውጅን ኤርገመሬ ተኒቦዳ ከለቲ ወለመታን ይሩጀቹን ይፍሱ ኦቦ መለሰን
የፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በተገኙበት
በካ ሚኒስትሪሙ ኢትያና ኦቦ ደመቀ መኮንን ይፊ አንጎትኒ ፌደራላፍ ናኖ ይተርገመንቲ አከሚን ነጋ ጎድነ መተከል ዴቪስ ናጀኔ መሬን ይጅራ መሬ ከነራ ከውዳን ከለቲ ለመከንከኝ እንይቶ ኮፋን ረኮን አበሙ ነጋ መተከልቲ ኡመሜ ሰደርካ ሰደርካ ነጋ ኤክስሱ ኢድሌቲን ዋን እንደንዳምኒፍ ቡልቺንሲ ኮማንድ ፖስቲ ፉልባነ ኩለቶኮ በረኩመ ለማፍቁለ ሰዲ ደርቤ ራጀል ቀቤ ወሊገላን ጀሰዲ ፈከቱሩ ለብሰሜ ጅራ ኮማንድ ፖስቲን ኩን አሞሌ ሃሌላ ራወተን ሴረት ዴይሱን ኦላንቱማ ሴራ ኒከበቺሳ ከለቲን ለመፋነሞ ቃሞሌ ወሰነከ ይሰት ሽፍታታኒ ሐዋሳ ረታ ሊላ ራወተን ረቲ ቃሞሌ ነገኛ ፌደራላፍ ናኖ ወራናኒስተው ተርካምፊ ጀሬን ከነር ደበምሲሱ አከፉረተን ከንታስፈሙ ጀለን ጎዲነ መተከል አኖሌቶር በከይሰቲ የሮማ ከነ ይደቶ ተገንዳዮ ካሚሊሻ ቡሌ ይፊ ሐራታን ለንጂ ሱዳን ጎዲንቸት ነገኛ መሲሳ ፍዱ ፎጀታ ጀራጀደን ይጅሩ
ነባር ሚሊሻውስንና አዳዲስ ሚሊሻ ባላችን ስለ
ሂደቱ ተገንዳዩ ካን ሚሊሾተ ቡሌይ ፋራቲፍ ሌንጂንጉ ዮተ ሰዲፍ ትሩ ከነሜራ ሌንጂንኩን ፉል ድራፊስ ከንቲው ፈከነሙታ ሌንጂቸ ፍረቹን ይሮ ይሮ ሚሊሾትኒ ኩንኔን ሐዋሰቲ መከመን ቃሙሌ ፈሪን ነገኛ ረቲ ሐዋሰብር አበተኒ አከቀብሳኒ ፊ አንቅኒ ሜሻዋንጅሩፍ ገንዶትኒ ረኮተስ ገቢፍ ሳጥለመን ዱርሳርገቱ ሐዋስኒ ሁንዱ ሃይደቱ ዮጀኒ ዋኒን ደንዳምኒ ሐዋሴ ደጭ ሰኒስ ነጋዋራ ፊዱን እንደንዳሙ ተርሲሞኑ ቲፈየደምኒ ሂደቶትኒ ገንዳ ዮካን ሚልሾትኒ ኩነን ሁምነ ነጌ ጉምሳሞቱማውሊን ታኒ ወልደገረኒ ነጋፍ ተስገብን አከቡ ጎቹዳ ሚልሾትኒ ኩነን የሮይደተኒስ መተከልከይ ሰቲስ ሰባብ ሰብለሞትኒ ኡመቶትኒ ቢየቲዋን ጅራተኒ ሐለ ኡመቶተ መተከልከይ ስጅራተኑንዳ ግዱ ገሬ ሰጎለተኒ ጀለን ወጎተ ሰደንደርበን ከይሰቲ ኢትዮጵያት ይጅራው ሞቱማ ሙለት የጀደሜ ቦታ ረኮን አበሙ ተስገቢ ጎድነ መተከለቱ ማጅሩ ማለራ ከመደጀቹን እትጋፍተማ ዋጅር ኢሞቴ ኮሙኒኬሽን ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ኦቦ መለሰ በየነጋፈኔራ ዴቢ ቀቡ
በዚህ ግዲያዎች ቀደም ሲል በለውጡ ማግስት ብዙም አንተ ከለቁ አጋማሽ አካባቢ ነው እነዚህ ችግሮች
የሮጅጅራማ ረኮን ሃንገነን ቱሬ ኤርገጅጅራሚች ገረወለካጌ አስ ቃሙሊን ሂደተን ሉቡለሚሌ ሂንደቲኒ ደበርሱ ከንጀልቀበን ኬሱማ አኑሌ መተከልከይ ስትርገመንቲ ቃሙሊን ኬሳስ አላስ ረኮ ከናፍ ሰበታኒ ጅሩ እኒ ጉዳንገሩ ረኮ ገንሳ ሰለርካናኖ ሃንገገጀላ ጅሩ ኢላልቻው ጎቻን ሚረኡ መቱማን ሆገነመኒው ጅቹ ወጅውል ቀበቲ ገማገመጊጌ ስኔን ሃንቂኖትኒ አከጅረን መዳሌ ጅራ ጀደን ረኮድ አበሙ ነጋ ጎድነ መተከልከይ ሰጥሞ ማጅሩፍ ኮምሲሳ አበተ ሱሱቺ አበተ ዲሞክራቶ አጉሙዝ ጎዴን ጀደሚዋሙዳ ጀደን ኦቦ መለሰን
ፖለቲካ ድርጅቶች ናቸው ኖርማሊ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ
ቃሙሌን ኩኔን ፓርቲሌ ሲያሳቲ ፓርቲን ሲያሳና ኖብሊሻንጉል ጉሙዝ ከይሰትሶቹ ከይሱማ ሱሱቺ ዲሞክራቶ ኡመተ ጉሙዝ ጎዴን ጀደሚዋሙም ቦሶነ ከይሰት ሎልቶ ተሌንጅሳ ሆጂ ፈረነጋ ውጀታ ቃሙሌ ከናውጅን ሞቱማ መሬቹ ያለ ጅራ ቀጥሊን እጆ መሬ ዳፊሳን ካሰን መቱማ ከንሰባባረቱን ዳሚቲ ዋንን ደንዳምኒ ዮሂ ደኑ መሌ ከራነጋቲን መሬቹ ወርባደን አመሌ ሞቱማን ቆጳዳ ዶዲ ደንገሩ ኦላንቱማ ሴራ ከበቺ ሱፊ ነጋኡ መታይ ጉዳፍ ጀቻ ተርካንፊ ጀረደበም ሲሱ ፉደቹ ትትሁፋ ጀደን ረኮድ አበሙ ተስገቢ ጎድነ መተከልከይ ሰጥ ኡሜን ቶርበኖተ ለማንደር በንኬ ሰቲ ሃንጎተ ሰደርካናኖቲ ሃንገ አና ትጅረን አፉርተሚሽን ታይታ ሳኒ ረከንግጌ ፈመን ተውፊ ለሞኒ ኩደኒ ወልታኒሞ ገማገመመኒ አከሂደመኒ ኦቦ መለሰን ከንዱበተን ሃሌላ ቶርበኖተ ደርበንኬ ሰትራ ወተመኒ ልቡ ነማገላፈተኒ ኢመከናውጅን ሃሪሮ ቀቡ ጀደመኒ ከነ ይሸከመን ነሞትኒ ኢበሸኒ ፈፉርታን ሂደሙ ይሳኒስ እትደበለኒ ዱበተኒ ጅሮቦ መለሰን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
ከረጋጅር ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ተደገፈቶ ተገኘ ቆፒታኑ ትጨነ ከራን ጉዳን ጎዲና ቦረናፍ ጉጂባ ወልቁን ነምሲሶ የገጭቴ ጀሄዱ ተይጅራ ከራንቁን ርቅጭ ሳለመን ናኖ ጭሉሊፍ መልካ ጉባት ለገዳዋራ ሎላፍ ቡቤን ኤገጨቤያስ ተጃጅለ ከኑ ዳቡ ሳቲን ነምኒ ወልት በውደደቤ ጅሬኝሌ ቃሎፍ ቴጀር ወር ለፋ ቡልቺሲሞ ዲዮቶ ጂጀልቀቡ ሀብዲ ቀምና ጀራ ሶራት ወር ለፋ ቡልቺሰሌ ዱብሴ ኩኖ
ወረቶሌ ከራንቁን ከራዴራ ሊበኒፍ ድረቀጣ ሙሬ ሄደብረ አኮሬ ለፋ ጀሮቲ ከራንቁን ከራ አዱቲ ከራ ጅሬና ፈረገተን ወረን ጎደን ጉጂ ባ ከነገለ ቦራና ሲዱ ቢስነ መከባ በሩፋን ነመከ ገልማፋኒ ማኸኒ መተን ከራንኩ ለሰፋ
ነገለ ቦራና ሳይፋኒ አናለ ጉዲና ቦራንጀ ጅሪ ያበል ኔ አግሞ ይየለ ኢትዮጵያ ያቺ ድብሩ አናለ አትጀልጅረን ጉዲና ቦቶ ፍራንክ እንደን ካንታን ይሮ ሜ ተጀት ጅዲ ሂ ሸንከ ሞሃን ጃታማቲ ፍልማ ማዮኒ
ከራንኩ ከራ ከሚ
ከራ ገበያ ጉዳ ጉዲን ጉጂ ቲዩ ከራኒ ጉዲን ቦራና ቲዩ ቁነሽሽ
አምዮ ንጭት ኸራኸሚ ወልተዳን ደናሚ ዮመርቶ ደመመለ
ኸራን ዲብሉ ተክንዳን ደንጅሩ ኸራኒ ንችሜ ደንቱ ገናዋሳ ኢላህ ባገ ብሎራ እቴ ዳሲ ያት ደቻ አብዱራን ካን ፈልን ጫላ ደቻላ ዳሲ ዲማሊ ኸራን ዲብሉ ንጅሩ
ኪሎሜትር ያገም ደመንጀቹ ኸራ መርቶ ከናኸናን
ጀርቲ ዮሚትር አኹን ተኮንገ ቱማማኒ ተክንናቲ ነዴል ቦራ ተጋዋታ ቆጥቲ ቢሰዲ ሞየለ ዳዋሳ ፍራፊክ ዮሚትር ነዴል ደስባ አፉር ዮሃን ኢብሸኒ ዮንታ ወልማጋት ደረክ ቱማማን ደርክ ዮሚትር ኩንተ ኮጣላ ዲማ ንዲቲ
ሆጀቹ ጀልቀባኒ ቀር ዋኖ ጀቹ ጅራን ፋርጊቴ
ተበታማኒ ወማ ወኒ ጀገኒ ማታ አርት ቤንጂ
ፕላን ካራኒ ትጭት ኾኔን አርዳ መቃኔን
ደንግና ከጉባቲ አነ ጉሜል ደሉ
ወርላፋ ገሚሪ ኢቲቲኒ ሰቱኔን
መጥባ የረከታ ጅራ ወድቃቴ ነኛማ አግሌ ቦና ተፈቅ ነፈቅላ ቆፍሽ ኢብሰዲ ሰንቆላታ ካንፈሬቲ ዲና ጅራ
ኤሲራጭ ኸራንኩኒን
ባላና ቡደያ ደግን ቦራና ቲፊ ቡዲ ጉጂ ኸና ወልዳን ግስፍ ባላንዳ ዋ ኸና ኸራ
amma kamin takkan balan dawo khani royo chete namya kamin walta kisi se kharan dibin takkan injira yota ku ferensila
kharan dibin takkan injira namotam bishan ta khu de khani suya mate nani susimo de sifa ni khani no ta tashi dib sebiya dib bahuni bafte kintakit male kharan dibin ati kintakit dibin injira
namita na wata injira
nishan adda khu mata fa ni rafote len baye injira
amma gal mafani wan lagi khuni ni wani titeti khara lagda waxo no xana mo xara ci xana ma ni rabe
te na du ko ni jira rafeesa garanum ma sunnam fudete man sunta ci sa tibi akidene elti yan onar gi dirti durani magala kane rayo xani gando digren ka ka dimento xaranke be faak booba faak bulbuli magala bulbuli faak na fe be man ka duba xana anta kani ude tini dogal borona ta kani wa ci bermani so di xam me ga yo xani kara borbor man agra ci tini bokul goma ci mo yele murature haran ku tara batte duwa ga kenyan de mo yele wal kunam ci sa barde ra pure haran ku mo kara mo hajin de gani yero de ra pure nam me dia sa galla ka ke sa ni denna ere ni mo me chale gam ko din ko na ci ni pani te ni pani me chale giro hajin de hajin san te na na gar re yero ci ni de mo un balan na ni ni to ya di ka ti gam ci ni le gani am me ፈንቲ በኮምንዴ ምን አፍያ ደማተ ከነጀቱን ይግራ
ከሰቱ ዩጭቲ ዲኸራታና ነ መልካን ጉባፋን ጉዶም ይደምተን
አዲ ፍራንስ ይጭቴ መጋላን ኩኑ ገር ይማቲ ወበዴቤ ይግራ አንደራ ፈደሉ መጋላ ተና ይኻ መዲቲ ሲ ከረኸና ይለ ዱራና ብቸቱ ግሪያ ፍራንስ ንፈቂት የሞ ጁበዴቤ ገር ይማቲ ቢግረምቴ እለ ያላ
ድላጋሚ ጭት ኸራ ጉዳ ኸነራ
ድልድልጭ ነው ሰኒ ሲ ይድሩ መልካ ጉባ ሲ ኸራ ድልድላማ ጭተቹ ዋን ሞ ድድልኩ ኸከና አፋራ ጅዱ ከዘም ምዳታን ሱዋማ ኡሚቲያና አፍጋን መደንድ ማለን ዳስ ወንዶ ሙድግሊ ኡምና ኡማዳቲ ኦሊ ወርዳን ድልላማን ከነጭት
አገም ወደ ራፋጋት
ናኖ ክሊሜቲ ሰደማ ግራፋጋት ድልጭ ልኩኒኒ ደንድ ቡልቡሊሽ መልከቡባ ጅዱ ተርገማ ድልድሊ ሁሌንጉ ኡማ ድልድሊ ገላንዳ ወኸ መልከቡባ ሱንጭት ሱንቲ ቢሻንም ጉዶ ገን ደብረ ከናኒ ቺተት
ያ ገማት ስለልመጀተም ለማን ተነዱ ቢሱጅር ኹን አባ ሮቤዱ ቤቲ ትጋፈተማ ዳንዲ ባዲያ ጎድን ጉጂ ባሃት ኸራንኩን ነ መልካ ጉባ ኹን ነ ኸራጩሉልፋ ኤጊጭ ተያዩ ሚል ዳበተ ጋርጂ አፉሪሽኒ ኸስ ጅራ ነመ ወልት ዳንዱ ደደብ ኸራን ተኮቺ በኒ ወልት ዳንዱ ኸኑማ ቦረናፍ ጉጂን አቺያጊ ኸኛ ኸራያው ዳንዳኒ ነ ዮኻን ማራኒ ማራኒ ሐዋሳፋን ኸስ ደብያኒ ገቲን ጉዶ ነመ ደበልቴ ጀነኒ በኒ ጉዶ ረኮ ኸይ ጅራ ጀዳ ረክን ኹን አጋሙ መተናኑ ኸሰኒ ዲቡ ጅራ አብሮበ
ወልን በጫቱ ረስ ዳንቢ ኩና ገይለራ ታዘከ መልካቡ ባገው በከለማ ቆደማ
አሃ
ሰንተሪን ቶክ ሻሻመን ነገለ ይላ
nageelle kaase bulbul jikko ga darbe kilaasere shaashamanne galeyir hoga mangadochi wale sultani tenkari shaashamanne chu abde tenkari sane ra kaase meedde ge geutti kilaasere sa debu galeyira so wala ta so de tenkari sa ama worin uti wali indubanni anunti inne inne da fetti gale hoje tu rai shaashamanne kana tenkari ra jira worto ni moggaman seena gara godina borana ke san seenani dufane laalani mulletti yine daandin ku mata kennalle iba guddaalle qaba isa qofaamu ki nageenya rakkoo nageenyalle rakkoo hedduu fi tajaajila guddaa ummatirraa ni hojjetame qabeenyani dubbachaa waliin turre dhufanee ilaalanee kaanee likoo haala qabatamma godina keenya keessa jiru haala nageenya sodaasarraa kaanee dafaanee hojjechu sodaatamee warrillee warra guddaalle ajaja kenneeraafi rakkoo addeemi kunnamee amma dafee nuuruma turabe warra sentarii soddoo jala jira Itoophiyaan ummadochi baalasiltaan sentarii soddoo isa jala jira isaati wolinde dibanera yolle nkelle laalte ega ditela antiko woni nageenya haisa ojo tulo sobate lamu famu bishalle rosani bishangudda bishangu tikalte ojo tu sobate amma wada no galonera ni
wan arda borito jatammo iftano jatammo jidu fojjatammo amrkana mant jidam woni naminu daga wujju nuru daga
yo kana bombe sino jenna yette ori wada no galte
yom guyana kan sanin jadan sun
torba itano kana kese simrago ollu nangela ture mutani hakantari sani
iyo jatanam garuma haraguji olanumo khagara borana le gadanmo laman wal tojatamo khamo jatanam
laman wojatan samar ka guba hojeni acha selin dandare hode chingiru dura se re fannai dane lama famo yo yo ni murakite urasha shamanne wali hindu banne ne ga amba urasha shamanne kanal tilande hala gal qabatama kenani se jibanne male san urra da basene kenino ni gele giraye te hatu lilla isa lamano kalitti karani wali tikal fanne ro jante jeta bulbuli ra kaase haga dake malka guba deutti malka guba ra kaase ga dake meega deutti soddo yele jira centeri soddo deyo hanalle re bulbuli ra fi meeti galle hojje nan jira ne diya ko hanu kadini ati de deule bulbulle diya hanu kadane hojje tanu bolku fi de na jira wa anje
rakko hara kana xorgumi gaayo qajida barboorane taarallet xabrezidantin oromiya turufirralle yaayyu himatan bulchiinsiimmo rakkola koe jirtuuf qaru jechuu dadhaban amlafti xeesi wayya qabdi tanaafuu dhiyoottuu hin hojjetan jenne abdannaa jedha warri lafaalleen karaan kun hin adduu jireenya namaatiin walti jira hin eegannaa jedha hojjetamuuf dhibaachuusa ittum dadeebine odeeffanna jara walaas homneenillee cufan galateeffadha nagaa jenne nagaa ansoraan lakeet.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya gara qophii itti ceena. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa baatee keessatti hoomaana waannisaa balaa geessiseen midhaan nyaatamuuf dhaqqabe kan hektaara 22 irra jiru manca'uu bulchaan aanaa sanaanuuf ibsanii jiru. Qonnaan bultoonnis asheeta nyaachuuf geenya waannisni nu harkaa butee maasii keenya duwwaa hambise jedhu. Kanneen keessaa qonnaan bulaan aanaa baatee ganda chokkortii keessa jiraatan miidhaa waannisni maasii isaaniirra geessise akkanatti ibsan. Tujubeetu dhiyeessa.
Bakka guddaa keessa jirra waan nyaannuu fi waan biqiloota qabaannu biyya kanarra jiraanne amma muka bakka inni gootaraa keessaa inni alaan qaqqabe jennetta hambataan nyaate darbe uummanni biyya kanaa rakkoo guddaarra jira amma nama. Sammuutu qabuu bira qaqqabeessira. Inni hambataa kun amma sinu torban lama darbee sadiiti deema. Macha biyyaa bahee isa biyya itti baheetti rakkoo guddaarraan ga'aa ofiitti rakkoo guddaarra ga'aa. Humni machema biyya alaa keessa ta'ee biyya keessa jiraatu humni nama gargaaruu jiraate uummanni biyya kanaa baay'ee rakkina guddaarra waan jiruuf gargaarsa barbaachisa. Hawaasni kun waan tokko waan dhiise waan qabu waan lafa qotamee jiruudha. Horuu takkaaraa kan soddoma digdama afurtama kan galaa ture amma isheetaa fakkaatuu keessaa muratiin kan galeetu. Akka hambataan kun dhufuu dursee waan himamne kan himamessa yeroo dhuma dhufe himame yeroo dhufe sanis hordofiin isaadhaa yeroo takkaa keessatti mootummaan xayyaaraas kaasee hin dhiisaa. Isa irra dhiise kan dhiisee irra darbaa inni sun dhumaatum. Urgaan sa'a takkaa biisee geejjibee booda geejjibeen biisuu inni sa'a booda nagaa qabu sun immoo qorichi sunis qilleensi ugaa gadhiisee booda dhufaa akkisi nyaatamnee jechuudha.
Haala weerara hawaannisaa qonnaan bultoonni himatan kana ilaalchisee gama mootummaatti deebi'ee argachuudhaaf bulchaa aanaa baatee kata'an gara Obbo Mohaammad Abdootti bilbileen ture haala jiru akkasitti naaf ibsan.
Gandoota 26 aanaa baadiyyaa rakkabnu.
kandi lamamma bulchiinsa magaalaa jala jira kandi digama guutumaan guutuu daamee godhee misoomii barbadaa'eera waa tokko qotee bulaadhaaf akka nafinetti kan qorannes kan laallas kanattu jira.
Miidhaa hagamiiti ka dhaqqabe obbo Mohaammed?
Amma kanatti qilaamnaan dhaabbanne haga asii haga ammaa kan jiru kan itti kennu lafa misooma midhaanii irratti gara heektaara 1800 yoon barbadeesseera. Lafa immoo mannoodhaaf kan ta'u lafa mannoo irratti immoo heektaara 1500 yoon walii galatti gara heektaara 2200 yoon barbadeessee jira.
Weerarri kun utuun dhaqqabini ogeessota dhimmi ilaalu biraa akeekkachiisi dursee ittisuuf kenname hin turre.
Nuti sun beekna ogeessonni sun beeku haga ministeera qonnaa federaalaa illee haga achitti ni beeku biyya keenya keessatti akka wal horaa jiru keessattuu bal'inaan naannoo Affaar irratti akka wal horaa jiru inni beekamaa nuyis ogeessa irraa kan argannee fi qaama garaagara irraa kan arganne eeruu kan dhaabbatee jira. Haa ta'u malee yaaliin godhamus wanta san qolachuun hin danda'amne midhaan qotee bulaatus yookiin misooma kana daldalsuun hin danda'amne.
Ergi amma kana quba qabdu ta'ee mootummaan isa ta'u waajjirri qonnaas hoomaan hawaannisaa kun balaa geessisuudhaaf akka inni dhufu kanaan duras hambi tokko akkas mudatee ture naa ibsitaniittu ittisuudhaaf maaliif hin yaalamne? Maaliif fakkeenyaaf waan akka dursanii qoricha biifuu jiraachuu danda'a? Isa kana gochuudhaaf yaaliin hin godhamne tuun hin dhaqqabin dura attamitti balaa akkasii geessisuu danda'e?
Jalqabarratti bakka hoomaan kun fuuphaa gatee bakkatti wal horutti rukutamuu akka qabu achirra baduu akka qabu yeroo baay'ee eeruu kennaa turre. Kan hojjetamuu qabus achirratti ture. Madaallii keenyaan biyya sanirratti keessattu ministeerri qonnaa yeroo hoppara yookiin ganaa fuuphaa yeroo buuserratti osoo baraaruun gahin naannoo wal horre sanirratti hordofee balleessuurratti hanqina akka qabu madaalii mataa biyyaatiin kan hin kaa'u. Erga bararee booda garuu sochiin godhamee jira. Qotee bulaan keenyas uummanni abbaan qabeenyaas mootummaan safarkaan jirus federaala irraas gadi bu'anii kan deeggaran naannoo irraas gadi bu'anii haga gaaddiitti haga qotee bulaa biraatti mala aadaatiinis keemikaalaanis qotee bulaa sirmaachisnee ogeessa sirmaachisnee to'achuudhaaf yaalii goolee jirra hin danda'amne. Haa ta'u malee erga barara immoo sadarkaa kanaan to'achuun baay'ee nama waan rakkisuuf xiyyaaraadhaan rukutuudhaaf kan haroorri guddaan kan ture. Xiyyaaraan rukutuu irratti immoo mootummaan sirriitti irratti hin qophoofne kan jedhu gama xiyyaan kan qabu. Fakkeenya godina naannoo keenya keessatti godina sadii yookiin baha Amaaraa irratti samii walloo dabuu walloo fi godina Oromoo saba Oromoo irratti kan galee jiru. Xiyyaaraan jirus xiyyaaraa tokko qofa. Kana qolachuuf immoo aanaa keenya qofarrallee gandoota 20 gandoota 15 si'a tokkoon hoomaan hawaannisaa yookiin maangaan garaagaraa waan galuuf xiyyaaraa tokkoon godina kana sadeen aanaa hedduu qabaa kanan to'annaa jenneetis wanni jechuun sirrii miti kan jedhu madaalii miti qabnu jechuudha. Kanaaf hanqinni gama kanaan jira. Kaan garuu erga bararuu eegalee ka'ee uummanninis ogeessi sadarkaa godinaa sadarkaa naannoo haga federaalaa gadi bu'anii deeggarsi isaan taasisaa jiran gaariidha.
Tole, amma gaa qonnaan bultoonni akka isaan himatanitti isinis akkanatti himatanitti maasii qonnaan bulaarra midhaan ni jiru. Guutummaan guutuutti akka inni jalaa manca'eedha kan isaan dubbatanii isinis kan isin naa'imtan. Qonnaan bulaan kun maal ta'uuf deemu amma? Attamiin qonnaan bulaa kana deeggaruuf deema mootummaan?
Qaamsa dabarsaa jirra. Yeroo garaagaraa qaama barbaachisuun miidhama kana biyya biyyaadhaan miidhama galmaa jiru qaama barbaachisuun nutis beeksisaa jirra. Mootummaan sadarkaa jirus gadi bu'ee dhimmicha yookiin balaa kana balaa guddaa fi balaa ta'ee hin beekne ta'uusaa waan mirkaneessees ilaalaa jirus uummanni kun immoo torbee booda waan nyaatu waan hin qabneef midhaan afaan irra sagee ture. Midhaan muratee asheeta ijoolleen nyaachaa ture. Dabalataan immoo torban booda muratee daakisee gara buddeenaatti jiree kan nyaachuuf ture afaan irraa waan saamameef amma immoo torban booda qotee bultoonni kun akka buqaanitti yoo deeggarsi mootummaan isaan biraan dhaabbanne qaamni garaagaraa uummata kana bakka jirutti yoo isaan hin deeggarre uummanni kun balaa hawaannisaa kanaan buqaanii kan jedhamu jechuudha. Kanaaf nutis dhaamsi keenya torban kana keessatti torban osoo darban mootummaan sadarkaa hin jiru qaamni sadarkaa hin jiru uummata kana keessatti guyyaa torban hin caalle keessatti qaqqabuu qabnaa kan jedhu uummanninis kana kan eeggachaa jiru yeroo guyyaa guyyaanis kan dabarsaa jiru.
Bulchaa aanaa baatee obbo Mohaammed Abdoo ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa Saalamaa Walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti.